Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Talatare, noga e nay lewru novembre hitande 2015, sapo e jeddi yande jabbiri masilmaji chapande nay e joyi. Meden tawale Maison de la Presse, Bamako. Sagrabe on compétiton wiide yimbeele paabi be jaadin koobe wadde odo bonanda tagnudo ley hotel Radisson do Bamako do e be gondi e dartede sabi suudu sariya kumanindu kabaru o holliti wiide jaadin koobe be paabaabe ley odo golle tagnudo balle sedan taggal kasara o yimbeele be ngadi wullitango fewde e laamu o be tinnoobe njawna kabaru golleji nayiidi le bangal heedintinde dabareji kumanidi kabaru denagu le leedi meden di den non bonandaji jaadin koobe wondi hemtude sembe le leedi meden di walde dental tuudi hoteliji gondi le leedi meden di be dardi kala laamu o fiya dabareji tendinidi nayiidi le bangal denagu hoteliji di le leedi meden di nano sakiraben kompetiton wiide batu keri do hakkunde jaaliñ en joywiido dow jam e deejere joodike ley yontere bettinde nde to tumbututo ko jaali e tottondira hakkillaji di fuu nayike ley wirfugol yimbeere jongitibbe kañum e yawnude kabaru kaldat e kawrangal sakirabe di gonno kabaruji mawdi di men jogani o hande di jottino on di o yo sakike modon Barke Cisse bismillah modon e hedade sakiraɓe on compétiton wiide yimɓeele paabi ɓe jaadinkoɓe wadde oɗo bonanda ley leydi meɗen ndi ɗum woni ñande aljumare nde ley hôtel nottirtegel Radisson ley leydi meɗen ndi eɓe gondi e dartede suudu kumanidu sariyaji ɗi kolliti wiide yimɓeele gabɓe oɗo bonanda ɓe paabaɓe jaati nden no fa ɓeydorɗen faamu keɗoɗen Ousmane Dikko
hon jagol ngol ɓeydorike doole ila cakkita yontere nde kañum e timmoɗe ñalawma keeña lugaji jamirama fa wadduɓe e wabɓe war hoore sappo e jeenayyi le hôtel ngel jiite heddiɓe ley masibaji jaadinkoɓe ɗi ortema holli photo ji worɓe ɗiɗon waraɓe jogoraɓe kañum golli ka masiba kañum e numéro téléphone fa anditinɗoɓe fuu ɓeyda faamu leyɗo lugaji gonda ɗo honjotoɓe ɓe kolliti jaadinkoɓe ɗiɗon ɓe wonɓe ɓe gaddi dande walluɓe ɓe yaade e nadde ley hôtel ngel fa jaafina golleji toon policier am ɓanti walisi kuurɗo kewɗo gerenatiji ley gollirde nde anditigo heddiɓeɗo ana wonda kaadimi hen ande franci ɓe minusma ɓe ɓeydike e malinkoɓe ley o golle guɓal jeeyadinkoɓe almourabitun waddi e akmi kañi e guɓal ndimako masina dande fa warde e ansardine ley o golle bonande
ndenno sakiraɓe kumpite wiide balɗe seeɗan ko oɗo bonande waɗi ley hôtel ngel ko ɗum woni ñande aljumare nde jama o waɗi wullitago fewde e laamu o ɓe tinnoɓe jawna golleji nayiɗi ley bangal heyɗintinde dabareji ndenagu ley leydi meɗen ndi ndenno eley majjun jama o dardi dun laamu o tinno so ana ɓama yimɓele ɓe ley armé mali tinnoɓe gaɗa golle o ley laaɓal mamadou yetta say o hoorejo walde sukaɓe kumanide haɓugol yimɓele jaadinkoɓe kañum e doraguji ley leydi meɗen ndi keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygalou
les attaques du sud du pays
wonandaji ganno le baleri leydi ndi jamano hanno jondiradi ɗum saabi de ɗum haalnoma ko ɓooyi ɗum huncanaka hoore fa jaadinkoɓɓe kaɓe wakkati jonoɓe ƴeewa yallah tun sukaɓe jokkolɓe kani wattirede le golleji sa ƴeeyno Radisson Blou wori hande no a tawa sukaɓe jokkolɓe janguɓe kabaru sariya ley leydi meɗen ndi kañi en naɓete fa kay baye toon wala fof ko dokkete lewru sona ɓuynaji jitti ɓe gala kaɓor du koɓe kani rentirade hannden hannden o fa jaadinkoɓɓe kaɓe ley lefol sahel ngel yo ɗum tiɗallaji mawɗi noon sina ƴeewa yallah hono bawɗe ɗe ɓeydir te sukaɓe jokkolɓe du kokke golleji honno armé worri e ɓamirede hannden no du ƴeewa yallah hono ɗum wawi waylitirede sa ƴeefe balɗe ƴaɓɓinoɗe ɗum wono kamɓe sukaɓe jokkolɓe gonɓe tokkuli korotoɓe ɓe bindi lettre fewtude e ministre kuminiɗo kabaru ndenago le leydi meɗen ndi ɓe kolli metti mabɓe wakkati joni no yimɓele ɓe ɓamirteno holli tan wiide wakkati joni o du laamu an hani ƴewtade no oɗo golle
wurri
nden no ila bonanda o waɗi ɗo Bamako ɗo ɗum woni ñande aljumare nde laanaji ndiwoji ɗi kay fo kolliti wiide kamɓe eɓe kuli e ley kabaru o fa sanne nden no ɗum waɗi ndiwoji leydi France ɗum woni Air France ɓe kolliti wiide kamɓe ɓe darni garol mabɓe ley leydi meɗen ndi nden no ɓe mbaji mbine ɗum dabareji tongiɗi ley kabaru ndenagu tendiniɗi fiye e ley leydi meɗen ndi ley majjum Nations Unies nantini yimɓele ɓe kala dawoɓe ley leyɗe kulɓiniɗɗe fo waɗana koye muɗum e hakkille Oumar Waygalo hono hen kabaru o worri
laamu koɓe amérique ɓe wakkati jonoɓe kaɗa yimɓele mabɓe yaade joolari kaɓe kollitiwiɗo ɓe jaata fuutinno gattano kohe mumen hakkillaji fa yetteaɗo jamare nde hawrtitta kañe soɓe gaari fa ɓama mobilaji so wonɗoɓe gandi wakkati joni laamukoɓe ndiɗo leydi ɓe kollitiwiɗ sa ƴeewi ɗum woni jaadinkoɓe noddirteɓe état islamique fa yettoyo alkayida e Boko Haram kañe guɓe goɗɗe kasen jaadinkoɓɓe ana landini bonandaji wadde fewde e mabɓe eɓe mbawi eɓe jogui bawɗe du wakkati joni ɗum wonon kamɓe sukaɓe rewɓe golloɓe ley avioji Air France ɗi yiɓe kolliti metti mabɓe caggal ko bonandaji ɗi gaɗaɗo Bamako ɗo le aljumare ƴaɓɓinonde miccitiɗen wiide ɗiɗo bonandaji ɗum waɗi duso yimɓele hewɓe keddili hen ɓe bindi lettre fewde François Hollande wakkati joni ɓe mbi François Hollande daro darde muɗum ƴeewayal hono watta fa reena do woni yimbe lo gombili air france be fu no be kibirta deena gudo be jey fu
nono sakiraabe kumbite wiide député en assemblée leydi france be kolliti mboy yenki mabbe fewde e yimbeele be odo kasara yotti ley leydi meden di nono bete hande député en be njoppi golle wattu hono hakke minute goto fa be kollita mboy yonki mabbe fewde e leydi meden di fa yottaade e kala yimbeele be sakiraabe mudun en keddi e ley odo kasara nono sakiraabe en competition wiide hono no bonandaji jaadinkobbe wondi hemtude sembe ley leydi meden di walde dental cuudi hoteliji gondi ley leydi meden di be dardi e laamu meden o fiya kala dabareji tendinidi kandi fiyede ley bangal denagu cuudi et hotel ngaji di nono e ley majjun horebe hotel ngaji di nantini wiide hotel ngaji kurdi gon uddudi ley wattu joni o nono caggal dido bonandaji nono jango ebe kani yidude e suudu kumanidu kabaru sariyaji ley leydi meden di kanko Salim Sibi o horejo ndedo walde kede ko hali e do faccitango Ousmane Dikko
hotelaji fu uddi batte di torraji yimbe celi yaltude batte kulol men gara yidude horeje mawdo policien men kullita tidalaji di men gondi di kala ko yata men kalanabe men bawa heddorade ni kanalama odu darano rende men e gollobe hotelaji adi holitinde andinode borobe leydi ndi hewbe banti wonko woni ton ko fewali den torrobe e puddali bonanda de men jahanno wadde bonanda hotel arande de men noddi policien gendarme kanyi e gardien le hotelaji yogaadi ngara ndoma men yo ben lomtondiranno ka dum e tawede hadali ko wadi motiko men taykiti geti dallaji kuncaaki yo dum wadi so mem naitori e domaabe wobbe gollanobe hore mu en goto fu yo temen nay yobete nyaloma fu yimbe ana kuli fa sanne hobbe jidda fe yaade le hotelaji di batte e be kula
ndeno sakiraabe kumbite wiide yambereji dental leydi aduna jowingal do fina tawa runde afrique nde noddirtende fimande ko hanno wadde nyalande noga e joy yaade noga jeena lewru novembre ndu to nyameto dum woni e leydi niger dum bortinama caggal hono ko dido bonandaji jaadinkobbe wadi e ley leydi de ndeno gouvernement niger o holliti wiide be bammi dido anniyaji caggal ko dido bonandaji ngadi e leydi niger mali tchad cameroun fa yottaade e leydi france ndeno dum sabbe bini sobe bortini ngal do kawrital sagrabe kollite men ko woni mijangoji modon do hello amen nodirtengo page Facebook Sidio Tamaningo
Tamani.
Sagrabe kumbite wiide mobile ministrement gotel ngabbi do bombure do lawol hakkunde gundam kanyun e tumbutu ndeno cede en tawabe tombe kolliti wiide chauffeur o ka iwi hen ila wattu mudun ndeno kasar o wadi e nokku nodirte do tenti lut hakkunde mudun e tumbutu ana wara e kiloji noga e joy sakiraabe kumbite wiide batu keri do hakkunde jaaliñ en jowiido do jam e deejere joodi ke le yontere bettinde de to tumbututo den no ko warata ko buri yimbeele teme doron iwrube le leedi ndi cagga kanyude cagga leedi ndi tawondiri e odo batu faada majjun yo sellinde gondal lobbal hakkunde jaaliñ en fa yottoyaade e wirfinde kabar hon wirfinde yimbeele jongitibbe kanyun e tabago lobbol talkur kaldal e kawrangal kede ko kanko Alassane Abba o député kiddo gundam ko haali do faccitango Umar Waygalo
dati dimi anni yaltinde le hen wakkati jono jeewe yalla hono yimbe ala nyongitibbe kani wartirde laamu o duuri fintine le saha leedi meden di tiagal mudu jeewe yalla hono haggitere laamu haani wadirede le laamu tumbutu o fu e mangal mudu yalla yirwere ana wada ton kanje gobe bande kaborde du hono be fu be kani dakirede nokku goto yalla be tete kaborde mabbe de holitinde wiide wakkati jono min bamito anni yalla lobbo duudu wono kanko nodirte do Mohamed LDD Agata Hero ko iwi le hen ko wakkati jono holita wiede biyi ko kanyu haani lomtu demo ton noddirteb Aldun Najib kanyu han lamade dum wononi min e yimbe al noddirtebe kel ansar gombe ni lamu tumbutu
nano sakiraabe kumpite wiide ko buri kilo ngaji chapande nay drogu noddirtedo cocaine o woni ko nanga bete hande e to diwoji din jippoto nokku noddirtedo Rosay Sarle de Gaulle leydi France den noddo yitama e les guinéji e diwowa noddirtenga Air France jeyangal leydi France den non diwoka ana gandino bamako e leydi meden di den be kolliti wiide dido droguji ana suudino e les sakusiji nay ley kaki diwoka
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sakirabe yewo yen ko woni e les région ngaji meden di danno en putiran kabaruji région ngaji meden di to sigaso tobe kolliti wiide ko yaata e yimbeele chapande jeegon gollobe le kubeje ngondi e tottondirde hakkillaaji dow dabareji nayidi e les bangal heedintinde golle laamu o danno faada majjun yo sellinde bawde gollobe kanyun e wailtide no laamu o gollirtani union européenne kanyun e gollidobe mudun en rondi almusadda odo golle sakiraabe njaran faatu banambatobe kolliti wiide ko buri baali temede tati e chapande nay ngoni dokkitiraadi le gelle sappo e didi leyi cercle banamba o e mangal mudu ndendo gal dokkal ana humani faabaade yimbeele tunbe faabe keba be kaba kutteji tongi di e kabaru waylitagol wakkati o den no fedden dental led aduna kumaninde kabaru yirwere o landini ngal do dokkal nano sakiraabe en jaran faatu direetobe koliti wiide heejo pesal sukaabe ko nayi e ley bangal habugol nyaaw jonte buuballa o fuddi ton beete hande den no ko buri sukaabe ujunaji noga e jetton ngarta fa pese e ley majjun be duubi mudun en kebaayi duubi joyi den no ley majjun koliti wiide heejo go heddo tan e wadede fa noga e jetti lewru decembre ndu UNICEF kanyun rondi almusadda o do golle